Yo.
Exclusive from
iFlashaloo. Exclude yo. Deep blood dance. Amex bikes in Ijira, but pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Amex bikes in Ijira, but pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Bezeka na wokupia koma baka ngono. Wama fraoli safran gati vari na kangono. Choose na wachende teni. She a pit attitude confession. Ndiye isa kupisha. I taking a ko time kutiziva nzeru zati. Unkala kona mwai ukaziva kona kwa tutushisha. Na josa pasaiti mazafwe mkezi mpasi. Yako somola popafu. So tambele life twai kala kwa timu. Vinga na kweba wala mwona kwa tibufi. Black on black ex luka paka chelo. Stita na wabwela poweka magero. Amex bikes in Ijira, my flesh. Pepe pasaiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Amex bikes in Ijira, my pepe pasaiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Yo, azeva sele. Sebu wapaze dali tafu aze guy. Mupeze kako naene mufu ni kovala tie. Watipasa ko ule mubazi batili fly. Lizo nebo texti ma getting a reply. Kutala mezo ni itana pondi nechikopo. Nina chita graduate kumanyimbo na tukopo. Kapeze kako naene waku kopa kona photo. Paka option wafaka poveka miponto. So simple aze guy ni looking. Chinchila patupi ni booking. Feature ni lolo ni transport. Ya figure out kwe ni chokela kumapuloti. Yo, Amex bikes in Ijira, pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Amex bikes in Ijira, pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Amex bikes in Ijira, pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Amex bikes in Ijira, pepepepa saiti vayembeke za jira. Two piece black wa maziva, ulunachetu wa puanji vankala valindira. Azeva sele. Chile one. Azeva sele. Don Castro. Azeva sele. Jordan 23. Azeva sele. Emukeza Chancele. DJ Salomo. Azeva sele. DJ PMC. Azeva sele. Commander. Azeva sele. Mawela. Azeva sele. Tom Tiger. Azeva sele. Vampeta. Azeva sele. Fire One. X-Fan. Azeva sele. Top Pack. 9-11. Azeva sele. Colo Pito. Bayo Seba Gambo. Defensive.